JazzyMedundo.com.
Madeni kila kona, muha unamkimbia.
penda sana. Chalo, ukinipenda.